bomba bomba second ride walk it speed beat monate ragetsa bomba bomba second ride walk it speed beat monate ragetsa joya jang ai narete pandela le matyaza re na re bambela le monate mo tswala re jekela re ba tsiri ke tlala ba tsholela bomba bomba second ride walk it speed beat monate ragetsa bomba bomba second ride walk it speed beat monate ragetsa Joya jwang ai narete pandela le matyaza re na re bambela le monateng bo jwala re jekela ge ba tshwere ke tlala re ba tsholela bomba bomba second ride walk it speed beat monate ra getsetsa bomba bomba second ride walk it speed beat monate ra getsetsa bomba bomba second ride walk it speed beat monate ra getsetsa bomba